Eedan ma hasintiin nankaas aad sheegtay walihor baan tirsanaada jiray qoladumu Al-Shabaab. Kabacdi wada hadal dheer oo una la galnay dowladda Koonfur Galbeed iyo la galnay iyo walay Kasoobiya inuuse walay go-aan meel isku tirsanaa isan ku tabo usoo markaas meelin kula tabi baabuur Cabdibile oo nooc oo qoroga dhashiisiga ee saaraya walaha dalasiin walay hayana wal hordhaan liinka ballan qaadi isoo meel rooguna kaleeliini hadda unuuna ballantiiliin rootinilay muujiyaani waa kale dheeraada maada jarnedba
marka maadaama uu gaari Cabdibila oo dhashiika saaran yahay uu watay ayaa heshiiska uu sidaa u ahaa miyaa mise imaatinkiisa ayaa ka muhiimsanaa gaariga kee culayska aad saarteen
ilaan mahadsanta muhiimadu walay haytay arrinta lamada dhinaba muhiima ku hayti kooyowshay sarkaalka kooyowshay muhiima hayti haddii kale kale muhiim sii hayti hubo umuduun la ka dhibaatay ayay dadka Soomaaliyeed dhibaatay linka jeysida inuu is la qooyo oo uu iska dhiirida inuu is la qooyo yaa muhiimada lamaad hayti walina heliiska hayay baabuurka hayay heliiska heliis baabuurkaas markii is la sheeno abaalmarin la sii abaalmarintaas oo Soomaali roog la kala heli sigma aragaasay abaalmarintina geedka la sii
waya mudane wasiir xataa faahfaahin naga siisaa abaalmarintu waxay ahayd iyo waxa hadda aad ka filaysaan isaga
ilaa maahsanta abaalmarinta hadda waaba kii sheegay wali haytay abaalmarin beese oo deerasi tiradii best commission $1,000 commission taas kun oo link oo awalna heliiska hay wali uu kaleelini umba ya ufiyani soo wala uma anka bandhigni dadkana inay dadka kale meelo jeer iyo nafsiyo oo dhibaatada ka haysato inay dhibka sii ku baafadeen iyo la qoyan baabuurta la ka gumaaday umadiyo sheenan insha Allah saasa ku rajaynayo waxaan kaleen
wayahay dadka arintan faaqidayo qaarkood waxa ay leeyihiin ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa dawladda federaalka ee Baye Bakool iyo shabeelada hoosaba ku sugan waa ay durufaysan yihiin marka in hal sargaal 15,000 la siiyo askarti kale ee maanuulbo safka hore ku jirtayna ay durufaysan yihiin sidee isu qabanaysaa arintaas maxaad ka leedahay
dhibaatada ee daruufta ee wala jira sax waay ciidamada inay dhibjaro wala xaqiiqo waay wala qariya uma daruufaysiin laakiin may liin baahanya su'aalo wala ciidamada daruufta ma sheen daruufta wala sheenay niman caado way Al-Shabaab oo dalkum dhibaato ka hayo jidatee hiridi dhibaato badan jeesida ay umudun ya sheentii in ciidamada daruufawaan taasa sheentii marka sadaro Al-Shabaab leen ku adkaad wal Allah walay una soo bii korn oo karaan kan ay soo biyaan cid Allah cidii Al-Shabaab ku qoyto oo qalab xoog leh ku sheento insha Allah taala walay rajeynay inuu ka abaalmarin wal Allah walay una xil korn
marka lacagtan abaalmarinaha aad bixinaysaan ma tahay lacag sharciyeysan oo baarlamaanku idin loo ogyahay ama miisaaniyadiini aad soo gudbiseen kamida mise waa un sidii wax loo helaad wax u bixinaysaan
dowladda Koonfur Galbeed sida aad adiga ogtay miisaaniyada leeta oo leen ka talagalay ama dhinaga amniga haatoy ama meelo kale haatoy wali ku tirsanta wali leen ku talagalay miisaaniyada leen ka talagalay ku tirsanta hadda cid walba oo cadaw ku tirsano awood korto inay baabuur ama wal sheentoon insha Allah taala sidii una lan ku qabaal marin iyo qabaal marin doona dadin leen kariimo bilaahay er
ugu dambeyntii maxamed xasan aadan oo sandeera loo yaqaano waxa uu ku soo biiray soo goostay bishii January maxaad hadda filaysaan in uu qabto ama shaqadiisu noqon doonto markii abaalmarinta laga gudbo
maxamed awal buu ku tirsanaaday jaray umadoon deegaanadu wana ku jeed reer Koonfur Galbeed ee intii san kabeerna nimanka khawaariista ee intii san kabeerna wali ku tirsanaaday jaray dadkun deegaanka sida ada la dareerta umadu Soomaaliya qamaantii 27 sano burburaha jaray burburkaasna waxyaabo badan la hamaray dadku wali ka biireen jabhada badan hordhaan ka biireen nimanku cadawga ee diinta ka qaraabidawna dadka markoor wali in sheegan in iyo diin wadaan dadkii geekasi markii uu sheegay in diiwadan ka beeri oo hadda garowsadi in iyo nimankuun diin u wadna oo dhibaato umada ka hayaan oo biyo reet aan nagadaan wali ku mid nagada doonana dadkii deegaanka Koonfur Galbeed hordhaagna ku mid hayaan wali oo hayaan oo ku toob sheenan haddana iyo ku mid yihiin insha Allah taala dadkii ku mid yihiin meel alla meel isfado hol ku qabsado korbidina ilaahay kariim